Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala. Boma kuboma niko poko, leo ndani twakesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Sasa twende gisambu gile, sambamba, hapo vipi inabamba. Ino gile, inatamba, basi chani kamusamba. Wataweza kweli, kushindana nasi, ata wakiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala.
Ati mselema, ati cha selema, Mambi nyengema, Lishimo medema.
Amefosi bifu msela leko,
Tumekwepa.
Amebaki masona neko, Kwanza kujagati, kisha kuwashati, cheza kama monkey, kunjo kidangi. Tumewachapa, akichomoki, kimewanasa, wana tapa tapa. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Zuka ukipanda na ile shate na vua, Zuka ukipanda na ile bukta na vua, Jamali na vua, Mama na vua, Mwazenu na vua.
Kuna basata,
Kasi na piga yope,
Uwezi.
Bona piga yope,
Uwezi.
Iyobo na piga yope,
Uwezi.
Lumi na piga yope,
Uwezi.